Kalu Rose Red Sea the beast on the beat. Don't the music
Red Sea on the beat. Sinang ama chop on chop five on I feel it. This five on sinang ama chop on chop five on I feel it. This five on sing it is my group with the Bible. The one with the one not rival. Sinang ama chop on chop five on
along, God anthem, kabila 42 plus, I got them. Na badilisha wate kuwa track 254, even though na roll, that's the road that wanna go. Ni ite madara, ni mada tribalism, di mapigi wanataka yendele tu. Ndo wapate votes, ndo wapate jobs, lakini kalo na wadope ya full stop.
Sinanga macho tribal, na yukifili, si tribal.
Hawezi kili do election, that's how the winning divide and rule ilikuwa ya mkoloni. Full and fight with your hammer baloney. Tribe white, tribe X is equal to boss. Even the West Saudi mapiki wanna make. Wakingia kule promises wanna break. Baada ya miaka tano tunatoa piga mishipa. Mistakes tunaeka yule kuna njaa. Anakula kila kitu hadi mauanja.
Sinanga macho macho tribe on night.
Mnyonge wanataka kunimada cause I'm from tribe X and them tribe Y. So I gotta die, now here's the why. All these politicians do is lie. Unanimada alafu, uwezi kunywa damu yangu kama dafu. Na hii nyama binadamu pia sitamu. So don't kill me, kill tribalism. Hakuna court case, left the door kwa briefcase. Citizens wakisema thinking that case kuwasaidia. Towa iyo big stress, una macho tribal, end up competition. Azingowe afadhalu baki blind man, one people, one flag, ama Kenyan, hata wewe, everybody say. Heaven, mwingine wakabaki wanalala kwenye
bed. We don't wanna